Senantolantan gunkan, benkan, ka Kylian Mbappé, ka sarati la janya. Senantolantan jekulu Paris Saint-Germain ma, ye maloya baye a jekulu ma. Javier Tebas, Espagne senantolantan, barakeda jekulu, no e Ligue Professionnelle de Football Espagnol, nyamro ka dantikelila bisibiri. Paris Saint-Germain jekulu, bila ka minke, walasa ka Mbappé, ka sarati la janya. Nafolo, magosa ba kofè, euro wari million keme bi wolonfla. Ni wati damana, senantolantan. Tolantan la ka masro aka barakela sara bitafo euro wari million keme biworola ye nelie senatolantan ma Espagne senatolantan jekulu nyamwa ka seben la Twitter kan fien sara fe halini ami sinsi jete sorola chogo mununa hali Real de Madrid katanye kofe Kylian Mbappé ye alatige sibridona kato Francis Faba balontan jekulu la minka la nyini kuntala janye ka Ligue des Champions jonjon folosoro ni asena farlem bagaye akalo chama filmu ko latigera yoronin kelen erdamala nina Ligue 1 ka senantolantan nyoyen laban la ni metsi Francis Jamana nafolo segeseli chekeda no DNCG ka san Sheria Seven la ko Paris Saint-Germain ma nafolo magosa gelera euro million kemefla ani muganduru san bafla ni mugan ani mugani kelen chela san nyoyen la munu kolosila ni jabarani taya gelera Ligue 1 ani nyenaje euro datugulen la